臊皮。
Yeah,
repentime.
One. What's up?
Nilikupa moyo wangu, haukujali siya zangu. Nikakupenda, haukutaka kupenda. Bye 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 bye. Stuck story yako. Bye 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 bye. Nimepata size yako.
Nilikupa love. Nikata, yeah. Kurudi kwangu sasa mam itakuwa bala. Nishapata wangu yula nifahamu, yeah. Penzi lake tam tam tena kama sala, yes. Nilichoka na drama kila siku la wama. Ulitenda ukahaba ukafanya nikahama. Nilijaribu kutunza vitu mingi kufunza, zako ni kupuuza marungo wepunguza. Mi bado kijana sina mengi ujanja, nilitaka tu amani na penzi la thamani, sio zile za utani. Yeni wacha mashakani, sitaki tena tafadhali. Jebu mamita fakari.
Nilikupa moyo wangu, au kujali siya zangu. Nikakupenda, au kutaka kupenda. Bye 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 bye. Start this story yako. Bye 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 bye. Nimepata saiti yako.
Kuenda nyumbani, ulikata wazazi, ulikata na kazi, ulikata. Why? Hivi sasa siku kata. Sina time, sina muda, ata kidogo. Utajuto livofanya kama kitoto. Utalia no jikune, hadi kisogo. Yo, sina time kusikia story zako za bandia. Simu saki kupigiwa, ila ndoa kuwaribiwa. Kwa hakika sina nia, kukufanya wetulia. Nisha pata familia, pia wango malikia. Bye bye my dear, rudi home wetulia. Utapata wako pia, staki tena kurudia. Bye bye.
Nilikupa moyo wangu, au kujali siya zangu. Nikakupenda, au kutaka kupenda. Bye 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 bye. Start this story yako. Bye 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 bye. Nimepata saizi yako.
Sina time ya kulose. Muda wako mepita. Jua pendo la kweli. Haliuzi mahali. Baby bye bye. Nimepata saizi yako.
Baby bye bye.
Stuck story yako. Nilikupa moyo wangu, au kujali siya zangu. Nikakupenda, au kutaka kupenda. Bye 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 bye. Stuck story yako. Bye 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 bye.
Yo, G-Man 1-1. Yo, na Red Pen kwenye mzuka bye bye. Yeah, tumevuka wildlife.
Nimepata zaidi yako.
Sikia, Sapi.
Stuck story yako.
Sapi.